ufuna ukwenza nami kodwa manje ayengeke engeke ngikwazi ukwenza manje
bo kila
uya ngisa inkinga ngizwa kuyona kodwa ngakho
kuseze kodwa wazi nangendlozi
kodwa hayi
kodwa
ngizwa kuyona yazi njalo mangicabanga lengane ngithuka ngikhaba amabhodlela ngathi ngahlala phansi ngithule khona kuzocabangela
lalela unembezi inkinga yakho uhlule ukungilalela hamba uyeshelela kulengane akekho ozokhulumela
kodwa nembezi uyazi ukuhlomnje nabutatazelelwa losesemina ngiyazi ngizoya kuyena mase ngisebenza
hey into yanini yazi wena ubhayiza ngempela uzothusa usebenza uthole ukuthi useyitholela umpethe
ngeke ayenze leyo nto ubambo lwami lapha ngiyalifila yazi mangilele ngiyambona unokufika kumina
ebenulele mina ekabha uyaphupha ngempela udlala igwaba banje kuphela lo muntu engathi ngakufela
kanti ngimsaba ukuba uyazi ngisamtrayisela mengaqhamuka manje mina ngisangakhala kuyena
ngakhala kuyena kanjani kwamanje saqhaqhazele engathi angaqhamuka wema nangu qala ukhale
nembeza relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija
wena namasekela wandu ukuthi mangani kodwa ngiyafisa
nembeza relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija nembeza mudlaliswa manje usuyakhokhelwa futhi ngcolile angikwazi ukuyoyiphoxa phambi kwa-future wife wami uyazi nokuthi nginalesifo sokuwa uma uzodlala ngento enjalo manje ufuna wenzeke
kanti wena utheni usukhohliwe ukuthi ngithembisena ngithi uthe ufuna lo muntu alale kwena esifubeni loko kuphelele buyoza ugugu uzohola impesheni ungenamfazi mase ufile uyothe emhlabeni wenzeni
yes I understand lo muntu she's everything she's a yellow boy she got brown eyes it's a miracle ismile the body thickness is unbelievable kwamina kunamandla she's seriously unshelegable
kanjani udlala igoba bebuli yonke le nto eshoyo ngabe kungcono ukuba uyisho kena manje weke i-chance vele ungiyeke uyathi siza wena ukube ngiyakwazi ukuba human being bengizozenzela
why singavele senze kuba unembeza thunembeza
yabo leyo qeda kisho manje kumina yenzi sense
yithi kahle kunembeza wakha ngithi ungibiza ngegwala
ngikhule ngishe emandulo nje leyo kuthiwa iyenzeka
relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija
wena namasekela wandu ukuthi mangani kodwa
ngiyafisa relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija angithembi mengiqoma ngabe boneni nje kanti futhi letha ngiyona i-boyfriend esile
manjaja wena relaxa mina ngikuphi advice maybe ngizokhonektha njenge-bluetooth ethole i-device kuka la sandle mntwana ungamgoqi mbekela ivala yeke wazi mhlawumbe ningaqala ngokusiniba abangani
engxenye yomngani ngiyayazi sekangena ngaphumi iyahlukumeza ngoba epletini nzima ukushintsha ukudla lo muntu ngifuna ukumenza ithekene ngifuna thi ngiyamuza sokumele ngivele ngihlale odabeni ngingalokhe ngimgudla
ngoba uyazi ukuthi kumele wenzeni usahlaleleni wena ubuye ungiconfuse ubuye ungenze ngaku-understand
kade ngizama ukuku-understandisa ufuna ukungilalela ngenxa yakho ngizoya kulethekeni kushoda usuku kuphela
ewena ngikuthemba wanti ubangani namathekeli zama noma ilena-ke boy nayibuke
embeza relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija
wena namathekeli wanti ubangani kodwa ngiyafisa
embeza relaxa lengane ngizoyishela
ingane
musuku ngija ngizoyishela
ingane
musuku ngija
wena namasekela wandu ukuthi mangani kodwa ngiyafisa
nembeza relaxa
ingane
ngale ngizoyishela
ingane
musuku ngija
wena namasekela wandu ukuthi mangani kodwa ngiyafisa ukwazi.